கமுடிச மடையும்.
Mdogo sajenti opa na mukitalenti.
Wedi square.
Machizi mkimona DX, taarifa zimfikie. Mwambie ni huyo nilie naye mtamkuzidie.
Kuniponya tena fundi kinoma, ile michezo adina koma. Sani mempata chioma, anaijua kuniponya tena fundi kinoma noma, ile michezo adina koma. Na tena tunaendana minae, penzi letu tam tam, zile kuchi kuchi hotae, kabi kushi kabi gam, na nasema ananipenda mi, ninampenda ye, tunapenda na vibaya, ananitaka mi, ninamtaka mi, tunataka na vibaya, oh, oh, oh. Ananipenda mi, ninampenda ye, tunapenda na vibaya.
Ananipenda mimi, ananitaka mimi, tena mukitalenti tena. We meneja boy, this boy mtumbadi.
Ani mimi mdogo sajenti, square fundi wanango tabasamu brandi wagumpesa steka dinyo DJ ya bendi juu dadi meneja msela presiduche designer dry.
Fire record.